Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Altinere go lewru je itani 2015 sappo jeddi yamde jabiri masilimaaji tappan e nay e joyi jottino nodo kabaruji do yo mar waygalon hum jire kanyum won to boggi jamde to on competitive wi dum on kaldale kawrangal alanseri ngal wakkar jono gede curoje hakkon bibbe mali be awlitaame do wakkar jono be gonde yidude gube de fulle la morde alanseri to kanje gube no tirtode aza waddebe collective so ni himmeji mabbe di ba makale hen be cinnyinta kaldal e kawrangal wolitinde wi dum wonon sariyaaji keje ne nokku mo no detta aza waddo kanye e kibaru ndenaago dum wonono gouvernement o kooliti wiide hen wakkati jono faanangal do kawrital holli tan wiide tan wono dewter tongane do bamako do nde dewter nde wana udditiende wakkati jono be jawan le hen wono waldinde be kan darnude fa jeya yelono kalda le kawrangal tabirte kanje gube dum wono tuugid laamu o de holli tan wede yogay halaji mabbe di fu yowi ki wiide yalla be joppita ngalure menakande be kooliti wiide la be joppitita ngalure menakande be kooliti wiide wakkati jono dum wono gube no dittitode azawat de so be tinnina e kalda le kawrangal tan hono kaborbe mbawa lelade le sa leydi meden bi bete hande do bomako do won yimbe le commune be won kibaru jam e dede be puddi e kintinede nokku no dirteedo ecole men cede la paix do bomako do faabe jeyal hono jam e dede wartirte le mali fu e mangal mudu jeewedu yel hono kaldale kawral tinina ngal le sappo jolewru me do bomako do hono kaldale kawral ngal tabirte secret wonon kabaru mo dimi jogino do hande bi bismillah mo ron e hedade holitinde wiide tan kaldale kawrangal ngal fuditi kasen to alanseri to kanje gube no dittirtode aza wadde be koliti wiide be tinnyinta kaldal e kawrangal wakkati de dum wono hono curoobe hakkon bibbe mali be jiide mabbe de be koliti so himmeji mabbe di ba makali hen tawakkat jono be tinnyinta kaldal e kawrangal holitinde wiide dum wono kibaru politika ko kanya fa yotto jam e dederle nokku mo no dittirta aza waddo be koliti wiide dum wono hono yimbe mabbe habotobe tombe ngartire le arme o kanko Musa Aga Sharu Tomano yo jado kabaruji gube no dittirtode aza wadde kanko kedjaade amen dum wono hono gondo to alanseri to Issa Fagaba Sissoko o landiri ke o kede ko suma diko faccentine do hen
notre parafete kon
jabgol amem ana tugune e do fa kaldal wada ciagal jabande farde sinigol kawrangal wadde e do ko men kollitena gouvernement Mali kanyi e wallobe aduna ye lew min woni ko wirfini men Alger famen kadde e gouvernement Mali pesal kanyi e rewrintinobe beddu le hejongo kaldal ana hani wadde hakune amen e gouvernement e do tobbe yo den tobbe goni gonde le commandarti sappe lewru mars kidalto ko nayi e politika ko miden jidi famde fa laaba do kabaru azawad fa kala jabana ko hawra e hen fuko yalla jogala mudo ana laato beedi hendu kabaru assemblée région ngaji di le kawrangal e darna yodi dawrdi teedi minen miden jidi jabbo don wonko men dokki hakkilo ame e do mudun fa warde e kabaru humani be rende leedi men
bien évidemment aussi
lamu mali o dum wonono kanko Abdoulaye Diop kumini do hakkunde mali leede el goddo holiti wiide wakkati jone o faana kawrta ngal dum warta yo wade wiide fa dewter kaldale kawrangal utte kasen holiti do wakkati jone o sa jeewi watto yidum billi sane jeewe tan yalla hono jama o fu watta fa kaldale kawrangal tabe danya walde darnaande wakkati jone o kande humanaade hono kibaru kaldale kawrangal le lewru juin waror ndu dum wonon do bamako do kede ko barki sise faccentine do hen
nous comptons dès la mise en
anni yi fiide dabareji fu kan di fiede fa do e hakkunde lewru yendu fedde joinetto bamako to fedde mbawnde jokkitade di golleji gondudi e wadede joni di denno meden jelli dun wada e wattu njawdo sabi meden jogi hejo wattu billido fa sanne amana no sahangal wordi ana wajimbina yawnude joingol de fedde talki kalda de kawral tongama kande wana gede de fu tongi ko horsi hen sirminango ana wodan yibbe natude hen ka kina keben famu wide dun heddata fa abada bibbe leydi fu wawa ka sumede sabi yimbe yogabe salike tongude gouvernement o ana anni yi fiide dabareji fu kan di fiede fa di dabareji lato sababuji cultinoji yimbele meden gom li sahaltobe tajrol hebama wiide kulleji gondudi e wadede joni di wana jonde kaldal e
kawra
caggal mudo litamede kambe curoobe hono sandu walde huminindu kabaru jam e dedere le nokku mabbe obe ngiite gube don won tuugid laamu on noddi tirtede plateforme de be koliti wiide le hen don tiid alaaji wakkar jono yalla be an jalta ngalure menakande wakkar jono gube noddi tirtede gaccade be koliti de la be jaltata ngalure menakande be koliti wiide du fa kaborde lenne le sa halleedi meden di wajibu tan sina gube noddi tirtode aza wadde tinina kaldal e kawrangal kanko Hamala Aga Hamza Tao yo jokko don won secrétaire général le walde gaccande kede ko Ousmane Diko baccintine en dow hen
kana se ma signine kawrangal nata e dabare deejere den men fu men joddoto famé keba kawral no deejere wartirta biden tawda e dartugol kebal dabare deejere ka wana kabaru menakatan hebante jogala surobe be e wallobe aduna fu no plateforme nari so nantiri menakani suudanaaki be se plateforme yopan menaka fu heddi beedu njopan nokuje godde deedu sabe wattu fu yo kambe imminta baasi wala fu du de wallobe aduna andini jamanaali o golle sikka fu wala dum nabata en yeso ko nabata en yeso yo hebande kawral ngal jogala jande lenne fa jam e deejere hebe
on avance
Sakira boromba il netti mi joju modo hella me bemala ne ngal mi noddirta face Facebook ngo
tamani
sandu waldi ndu noddirta akmi hollita wedo goto e mabbe dum noddirta Abdourahmane Alzawadi o kanko holliti wide kambe ngadi bonandaji fewde yimbe le minisma le noga joliuru mehndu do bamako do mi citede widdu wonon yimbe le dido minisma goto barminama le hen goto du heddikile hen ton diwoji meedi di kodata to tagal mudu do holliti wide ko mobilaji minisma di jabbe bombore le lamu tumbutu o ko du kambe ngadi o do golle bete hande do bamako do won nokku noddirta ecole maintien de la paix do bamako do hollitan wede be gondi e famminde dum wonon yimbe le commune be hon kibar jam e de der le nokku medo ngado do golle dum wonon soudu ambassade france le leedi meden dibe kolliti do wakati joni o dum wadan du faabe jeyal hono kaldal e kawra ngal tabirte dum wonon kaldal kawra cinnangal e sappo e joli wuro mehndu do bamako do faabe jeyal hon jam e deedere wartirte le mali fu e mangal mudu be kolliti wiide du so gube de cinninay kaldal e kawra ngal cinnini du ko yaawi dum yaafina golle o wakati joni kanko zils eberso kanko non ambassadeur france le leedi meden di kede ko usman di ko faccintine do hen
le de jande balde je on keban e dorade faamu ko nayi e RSS doni dartugol dabare denagu le hejo ngo yoppata fay hunde tiagal tiagal imaade de jande bedurade faamu france ana jogi ania yafinde fakadimi en kebe kedambe dartugol dabare denagu doni RSS leedan baye tuugade be fa keban no ballire sinigol kawrangal du nyande sappe je lewru mendu hakunde malinkobe bami e le jete mudun yewtagol dabare denagu du edu waddana gal kawrital du korsa enfu eden gikani kawral wada alger murtube garantie de do bamako do du wadda nangal hebde jogol jawnudo le yewtagol dabare denagu edu yaada e dabare deere
holita wede bete hande to kanga batole lamu kulikoro yimbele temede temede njalti ton holitindi wide ebe tawdo e lamu mali o ko wonde gollude wakkati joni o ko fa jam e deedere wartale nokko fubi be mali funara damal gotal njaltira damal gotal le hindube kolliti wide be tawdo e lamu o ko kaldale kawrangal sinninaado bamako do le sappo e joliuru mehndu ngado do golle don bale halanane gonde tonde kanye do wono fa yotto yo bale politikeje kanye lamu ko be gombe tombe kanko Aboubakar Maygo yo servian wono nokko mo noddirti IFM to kanga bato kede ko Ousmane Diko
de hore politikaku député MRE kanye président conseil sertu fawarde e lami be tawangal banno ania majagol gol men porri sabe men hodbe kaba jiabe sahal famé andede minen du miden tawda e gouvernement o miden tawda e kala ko dawrete e inde amen faysa ana anda kawrangal kala jaban hebataake wonko hani foccintinede le hen ko dun tawa fu men jabaningal yo dum woni imaade majagol gol andinde lami be leedi ndi miden tiagal mudum le gondi go kawrangal e hakilam kawrangal wartirande deere seedo seedo
be kolliti wiide bete hande hono examen ngaji noddirteedi kapdi dum fuddiri dum fuddi le leedi ndi fu e mangal mudum to segutobe kolliti wiide ko foti uynaade tati bi adam kanyu warta ndarde yelan heba odo diplome sa jeewi to kuli koroto dum be kolliti wiide ko foti temede joy suko jokkole kanyu wondi e ndarde odo diplome wakkati jono dum wonono yimbeele komini be on kibaru janne le leedi meden di ko be jeejje woyto hono gulleji gordi no ko be kolliti wiide wala foti dalaji ko yale hen woteji dum wonon député yakko hanno wadde le komini joyobo do bamako do holitawe dum wadi kenyen sa jeewi dinde be noddirta RPM dum woni horejo leedi meden di kanyun dari hore wakkati jono le temedere fube kebi le hen yimbe le noga e jeno yon waldi IRD ko sumayle sisse ko kanyun jokki odo wakkatu joni le temedere fube kebi le hen yimbe noga e didom wiyama dum wonon deribe tatobo o dum wonon walde noddirten RSJP kanyun le temedere fu hebi sappo e jaddom so nidi jababuji cour constitutionnel holiti wi non dum worita dum wonon kanko noddirtedo madame Togola Jacqueline Marinana o kanko e dum wonon neddo goddo kase noddirtedo Boubou Diallo mo IRD o kambe kan yaadu do wote di robale no gay e go lewru zendu
tamani sejo tamani
sekirab jeyal hodo ni le rezo ngaji men diibe kolitiwi dum wono tumbututo ministere ngabe joyon le darme mali kanye nanga so wakkati jonobe jopitali arme holitawe be ngadi bonandaji dum wono wakkati de concert wadano to tumbutonde sabe de utti yite yaade do wadi du sakila jamaa o imito won barmo le hen jangal mudde gardam faado sigaso do hono nyaloma hande kedjanaado kosan biradam le leedi ndi holita wede dum wadama yambereji mudu wadama to sigaso to bete hande le hindu be kolitu tobernde be cubi hitani kende hono suko goto futa yana way hokkede bol goto biradam le nyaloma dum wonon walde humini non kibaru kosam leeyi lamu sigaso wakkat jono wiambe kokkito hono yibel be ngala boode be ko yata e litru ngayi temedid kosam biradam jangal mudde gardam faado banama do be kolitu suko jokolle goto baro duubi no gay dum won nolle nokkuma noddoto soya le lamu banambo o anni kifo watta bulli gondi to di posam wakkati jono do non suudu zanarmeri wondo tondu be nangimo be ngodde wadde makko wadde do makko horgol fa be pam yalla hodo so odo suko jokol imini di do bonanda joli tawen diamme ji gondi to di do fudu ngadama do bomako do fa ciette tagal mudu fa hande keddo to banambo to be kolitiwido ko 40 million goto cfa dum wondi e walire dum won sukabe jangobe lekkol no lekkol ngodo to huleeto wondita wedde hendu sa ƴeewi on nokku noddeteedo huleeni o idum woddiri banambo ko yaata e kilongaaji 33 le hendu wolita wedde be balliram ben dum wonono kayengaaji e bikkuuji kanye e sakkiji kanye e ko nande e mudu fa be babo on sukabe jangobe tombe tagal mudu e garanti minirem faado segudo dum wonono nokku noddirteedo way dugule lamu barawuli o wolita wedde wakkati jore be ngodde darno ton projet kesfaabe ƴeewi non be cakkirto ton heedereji o do projet fa babo on sukabe famarbe gombe tombe kanye roobe ciowibe e roobe muyninobe projet o ma hani wadde ton ko yaata e hitande wotere ngabbe o do gol dun walde UNICEF secrétaire dun kabaru dum min jogini on do hande dum min jewti on san e hadade studio tamani meda hande